zangu Zanzibari nafika Dar es Salaam, kila kona nasikia siamini, kwani nani huyu kijana?
T.I.D.
Ala, kumbe weye.
Wapi weye.